nakubwira cyo nuko ayo makuru atariyo, ayo makuru ntabwo ari yo, kuko icyambere cyo nuko twamenye yuko w'ibinyamitwe ngo yageragejwe kwishwa mu ijoro ryakeye ku binyamakuru ko n'abandi namwese rero ko babivugwa n'Uburundi ko abari bagiye kumwica hari aho haba bahuriye n'u Rwanda, mu by'ukuri ntabwo bitangaje cyane kuko n'ibihuha kurusha kuba makuru. Niba hari umusirikare mu Rwanda bavuga ko yafashije cyangwa se ari inyuma y'ibyo bikorwa, uwo muvugizi w'igipolisi cy'Uburundi akaba yavuga ati uwo musirikare yitwa runaka. Ibimuranga ni ibi ngibi byakorewe muri iki gihe n'iki ngiki, ndetse agatanga ibimenyetso bifatika. Ni ukuvuga ijambo nk'iryo ngiryo utabitangira ibimenyetso, ahubwo mwakabaye wenda mumubaza mwebwe uti umusirikare w'u Rwanda muvuga mwamumuzi, nawe urundi wa Kigali wababazi, nawe kuvuga ngo uwo bafashe ababwira ibi ngibi, mu by'ukuri numva nta komantari nabikoraho, kuko kereka bavuga bati umusirikare w'u Rwanda ariko nzi neza ko ntawe bafite. Niyo mpamvu tuzavuga n'ibindi
kuba bavuga ko ari ku nshuro ya gatatu ibindi bitero bya mbere igipolisi cyagiye kibiburizamo byo, kandi bakagaruka ku bindi bitero byagiye bigarubwa mu ntara za Kayanza na Cibitoke mu mwaka ushize wa 2015, kuba baguma kuvuga ko ari u Rwanda ibyo byo mubifata mute, murabivugaho iki?
Ibyo ni byo natangiye nkubwira, n'ibyo kuri abaturanyi bacu b'Urundi barashakisha uburyo bwose bwo gutwinjiza mu bibazo byabo, kano mu bakoresha uburyo bwose kutudraginga muri ibyo bibazo mu buryo bwose, ariko mu by'ukuri u Rwanda ntawe uhuriye nabyo byaba hafi cyangwa kure, kuko ibyo byose byaravuzwe yes, ariko ntekereza kugeza uyu munsi nta kimenyetso na kimwe gifatika cyari cyagaragazwe kigaragaza urwo ruhare rw'u Rwanda. Mwakabaye namwe rero nk'abanyamakuru mukora analysis y'iyo makuru, mufata your own conclusions cyangwa se mufata imyanzuro yayo, kuko kuvuga ibintu utabigaragariza ibimenyetso at the end of the day bihinduka propaganda. Propaganda rero ntabwo ari amakuru, ni propaganda nyine.
Ibiko bije bikurikira, umwe mu banyarwanda bigeze gufatwa bakavuga ko ari umusirikare wari mu rwego rw'iperereza ku mazina ya Cyprien Rucyahintare, mwebwe ku ruhande rw'u Rwanda mwise ko ashobora kuba yari umujura, ibyo byo ntabwo bishobora gufata indi sura.
Ugeze neza no kugaruka kuri iyo kesi yo Cyprien, kuko ntabwo byaje kugaragara ko umuntu ntahozwe muri RDF, nta n'ikimenyetso cy'ubusirikare bigeze ba producing, nibyo nakubwiraga. So, ni ibikuru biba biremekananyije gusa ariko bidafite ireme. So, ngira ngo niyo byibuka neza, ntabwo bigeze bashobora kugaragaza identity y'umusirikare, kuko nta n'uwo dufite muri record zacu. So, ntabwo wavuga ngo twafashe Eric bagire ubusa ngo uwo munyarwanda ngo ni umusirikare wa RDF, utari umusirikare wa RDF ngo uhitwe
Niye tona koroneri Rene Ngendahimana, umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda, turabashimiye ku kiganiro muhaye Radio Ijwi rya Amerika.